Se trap take a pinata go cash. Ara cancela. Silo.
Kids, baby.
Little boy, first minute win, I bust that some real shit, nigga. Yeah. Kuna simba, kuna yanga. Uyuko wapi? Una deti, una danga. Uko wapi? Mama mwenye nyumba, magimada. Sema upo wapi? Kuku enjo nyingu, bongela dada. We social media inakufanya ujone familia. Kisa unanifuatilia, unataka usemaje wa familia. Oh social media sikufanye ujone familia. Kisa unanifuatilia, ya kupusi pia unanipangia. Oh habibi, habibi.
Kosa vyote usikose bando.
Ukijifanya mkaidi, mtoto idi. Cinderella. She like to dance, she like to smoke. I tell her go low, she ask how low. Does your mama know, does your papa know? Hey, does your papa know? And she like to dance, she like to smoke. I tell you go low, you ask how low. Does your mama know, does your papa know? Hey, does your papa know? Kukitika social media, kanibala nalwe na familia. Kisa unani fatiria, unachapa sama jwa familia. Oh, habibi.
Kosa vyote usikose bando.
Ukijifanya mkaidi, mtoto idi.
Fanya vyote usikalie tango.
Weupo, weupo wapi, weupo. Weupo, weupo wapi, weupo. Ah, weupo, weupo wapi, weupo. Weupo. Weupo, weupo wapi, weupo. Ah, weupo.